Akiko kebyobuluka Electoral Commission akategese senator luchiko lwenkizo olwaleero wamu ne ba agents ababeesimbyewo ku bwa president amunana nga kw'otadde n'abakulembeze b'ekitongole kya police ki Uganda Police Force. Olukiiko luno olugenda okubirizibwa ssentebe w'akakiiko ka Electoral Commission omulamuzi Simon Byabakama lwakutuula ku kitebe ky'akakiiko kano e Kampala. Asekamwa w'akakiiko kano ka ise Julius Muchongoze agamba nti ensinkano eno yakusawo nate akatuuti eri ba agent ababeesimbyewo okusobola okwanjula za lipoota wamu n'okubategeeza nate ku biba bivudde mu nteekateeka zonna ez'ebyobululu ezigenda mu maaso.